in ka badan 1000 arday oo dhameystay heerarka kala duwan ee jaamacadda isla markaana ka aflahay jaamacadda Camuud ayaa munaasabad qalinjibin ah lagu qabtay magaalada Boorama. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda, bahda waxbarashada, waalidiin iyo qaybaha kale ee bulshada. Gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Maxamed Muuse Jibriil ayaa ka warbixiyay ardayda qalinjibisay.
Waaxyaha ay ka kala qalinjibiyeen iyo kulliyadaha ay ka kala qalinjibiyeenna waa sidan: mudane madaxweyne, PhD in Islamic Politics 9 arday, PhD in Fiqh 2 arday, Master of Family Medicine 4 arday, Master of Science in Research and Data Analysis 10 arday, Medical Statistics and Data Health Science 18 arday, Master of Public Health in Human Nutrition and Dietetics 20 arday, Master of Public Health in Epidemiology 16 arday, Master of Disaster Risk Management 17 arday, Master of Project Planning and Management 16 arday, Master of Climate Change and Environmental Sustainability 9 arday, Master of Education in Educational Policy and Planning 4 arday, Master of Sharia in Fiqh 6 arday, Master of Engineering in Construction Management 7 arday, Master of Applied Statistics 19 arday, Master of Applied Mathematics 6 arday, Master of Finance and Accounting 19 arday, Master of Human Resource and Management 5 arday. Tirada guud ee School of Postgraduate ka qalinjibiyay waa 187 arday oo 122 wiilal yihiin, 65 gabdho, 5 ay yihiin gabdho. Digriiga koowaad Faculty of Business and Public Administration waxaa ka qalinjibinaya SACA 211 arday. Faculty of Education waxaa ka qalinjibinaya 53 arday. Faculty of Agriculture and Environment waxaa ka qalinjibinaya 14 arday. Faculty of Computing and Informatics waxaa ka qalinjibinaya 215 arday. Faculty of Engineering waxaa ka qalinjibinaya 84 arday. Faculty of Sharia and Law waxaa ka qalinjibinaya 34 arday. School of Medicine and Surgery waxaa ka qalinjibinaya 77 arday. School of Nursing and Midwifery waxaa ka qalinjibinaya 49 arday. School of Dentistry waxaa ka qalinjibinaya 53 arday. School of Laboratory waxaa ka qalinjibinaya 38 arday. School of Pharmacy waxaa ka qalinjibinaya 19 arday. School of Public Health and Nutrition waxaa ka qalinjibinaya 42 arday. Nursing Anesthesia waa 11 arday. Diploma in Education waa 6 arday. Diploma Usuluddin 12 arday. Ardayda digriiga koowaad waa 900 arday, wadarta ardayduna waa 1087 arday. Mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooye, jaamacadda Camuud waxa ay leedahay strategic plan oo 5 sano ah, kaasoo ka bilaabmayay 2023 dhammaanayana 2027, kaasoo ka kooban 5 tiir oo waaweyn. Waxaanan isku dayay inaan yara dulmaro mid walba wixii nooga qabsoomay sanadka dhammaanaya insha Allah.
Qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyay ardayda qalinjibisay.
Waxaan bogaadinaya oo farxadana la qaybsanaya dhammaan ardayda 1087 ah ee maanta ku dhammaystay waxbarashadoodii heerar kala duwan. Weliba maanta ay u suurto gashay mid ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland oo Camuud ah inay bixiso jaamacadda PhD haddii la yiraahdo. 11-ka waa si gaar ah baan u hambalyeynayaa haddii la yiraahdo. Waan hambalyeynayaa gudoomiyaha jaamacadda, boordka jaamacadda, مامولك جامعة دا عمود أورنتيا إنستيوشن قوليستي وغرق كفانا يوم أنت جامعة دا عمود وهو بانتا يدي لسلاح وحكا قرا إن بوغ لغرا وهو هادوك سيقوري يسارع حلق إنجريسك Somaliland kaliye ay yeelatay waxa ka baxay odayaal badan oo ay ka mid ahaayeen Ahmed Maxamed Maxamed Silaayo madaxweynihii Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Bihi Cabdi iyo Mudane Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurshada iyo in kale badan oo aanan halkan ka sheegin hadda laakiin de taariikhdu xusi doonto
waxaan u hambalyeynayaa bogaadiya ilaahayna aan uga baryaynay guuleystaan oo ay anfacdo tacliinta ay barteen aakhiradooda iyo dunyadoodaba ardayda maanta kala duwan halka ka qalin jabinaysa waa idin hambalyeynaynaa waana ku faraxsanahay inaad dadaalkii iyo tacabkii dheeraa maanta uu ku soo idlaaday guul oo aad ka qalin jabinaysaan aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana idinku bogaadinaynaa waa runtii himala qiimo badan qofku inuu aqoontii uu doonayo inuu barto soo gaadho kaalintii uu doonayay soo gaadho
dufcadan ayaa ah dufcadii 24-aad ee ka qalin jabisay jaamacadda Camuud tan iyo markii la aasaasay jaamacadda